ensi mumutufu bambi enyikiriza labe nwadda terabobu benji kuna kudaga mukama wandita sisa
chechisela wewa tomutonzi
mukama yesu asobora enyo eni kunyiga muzena bimalawo kwena bendera yensi mumutufu bambi enyikiriza labe nwadda terabobu benji kuna kudaga mukama wandita sisa
chechisela wewa tomutonzi
mukama yesu asobora enyo eni kunyiga muzena bimalawo.
Mukama Yesu asobora,
enyo eni kunyiga muzena bimalawo.